Chineke bụrụ ọkara bụrụ ụzọ na-edupụta m obere azụ n'ebe ị nọ. Mmeri niile si n'aka Chukwu abịa. For you vain is the arm of the flesh. In God we are victorious. In God we are valiant.
Chica.